Vi skal spille Servant, en sang som heter Servant. Sangen heter Endless Ring of Warfare.
Don't be you must fight for the real.